byonna ompe Yesu kubanga yamanya gasinna zalibwa wana kusi abadde wakulwange ye ambete ekitiibwa kimuddire etumalira mu bwenene tebibeerera bibaawo kaseera Senhor, Zampa Jesus.